Amakhosi okuqala isahluko 10 verse 1. Inkosikazi yaseSheba isizwile udumo lukaSolomoni ngegama likaJehova yeza kumvivinya ngezimfumbe. Verse 2. Yeza eJerusalema inehele elikhulu kakhulu namakamera ethwele amakha negolide eliningi kakhulu namatsha egugu. Isifikile kuSolomoni yakhuluma naye ngakho konke kusenhlizweni yayo. Verse 3. USolomoni wayiphendule ezindabeni zayo zonke. Kwakungekho nto eyayifihlelwe inkosi engayitshelanga yona. Verse 4. Inkosikazi yaseSheba isibonile konke ukuhlakanipha kukaSolomoni nendlu yakhileyo. Verse 5. Nokudla kwasetafuleni lakhe nokuhlala kwezinceku zakhe nokuma kwezikhonzi zakhe nezambatho zazo nabaphathizitsha bakhe nomnikelo wakhe wokushiswa owanikela ngawo endlini kaJehova kwabe kusabakho moya kuyo. Verse 6. Yathi enkosini, yayiqinisile indaba engayizwa ezweni lami ngamazwi akho nangokuhlakanipha kwakho. Verse 7. Kepha ngikhulwanga ngamazwi ngaze ngafika kwabona amehlo ami bheka, angitshelwanga nangxenye, udlula ngokuhlakanipha nenhlanhla udumo engaluzwa. Verse 8. Babusisiwe abantu bakho, zibusisiwe lezi zinceku zakho ezimjalo phambi kwakho, zizwa ukuhlakanipha kwakho. Verse 9. Makabonge uJehova uNkulunkulu wakho owenamela wena ukuba akubeke esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli ngokuba uJehova wamthanda u-Israyeli kuze kube phakade ngalokho wakubeka inkosi ukuba wenze ukwahlulela nokulunga. Verse 10. Yanika inkosi amatalente ayikhulu namashumi amabili egolide namakha amaningi kakhulu namatshe ayigugu. Akuzange kusafika amakha amaningi kangaka njengalawo inkosi uSolomoni eyawaphiwa wona inkosikazi yaseSheba. Verse 11. Nemkhumbi kaHiramu yathwala igolide livela e-Ofiri yathutha futhi e-Ofiri imi-alimugu namatshe ayigugu. Verse 12. Ngemi-alimugu inkosi yenzela indlu kaJehova nendlu yenkosi izinsika kanye namabhu nezingubhu zabahlabeleli. Imi-alimugu eminingi kangaka ayizange isafika kayibonwanga futhi kuze kube namuhla. Verse 13. Inkosi uSolomoni yanika inkosikazi yaseSheba konke ekufunayo necelayo ngaphandle kwalokho uSolomoni ayinika khona ngokuphana kwenkosi yayisibuya yaya ezweni layo yona nezinceku zayo. Verse 14. Isisindo segolide elalifika kuSolomoni iminyaka yonke sathi ngamathalente angamakhulu ayisithupha namashumi ayisithupha nesithupha egolide. Verse 15. Ngaphandle kokuvela kubawebi nasenzuzweni yabathengisi nasemakhosini ase-Arabhiya nakubabusi bezwe. Verse 16. Inkosi uSolomoni yenza izihlangu ezingamakhulu amabili zegolide elikhandiweyo kwaba ngamashekeli angamakhulu ayisithupha egolide akhandiweyo kuso isihlangu sisinye. Verse 17. Kanjalo namawa ngamakhulu amathathu egolide elikhandiweyo amana amathathu egolide kuleyawo lilinye inkosi yabeka endlini yehlathi laseLebanoni. Verse 18. Inkosi yenza nesihlalo sobukhosi esikhulu sezimpondo zendlovu yasinamika ngegolide elicwengekileyo. Verse 19. Isihlalo sobukhosi sasinezikhwele eziyisithupha, isihloko saso sasiyisiyingelezi emumva. Kwakukhona imikhono ngalapha nangalapha kwendawo yokuhlala kumi izingonyama ezimbili ngaseceni kwemikhono. Verse 20. Kwakumi izingonyama eziyishumi nambili ngalapha nangalapha ezikhweleni eziyisithupha, okunjalo akwenziwanga komunye umbuso. Verse 21. Zonke izitsha zokuphuza zenkosi uSolomoni zaziyigolide, nazo zonke izitsha zendlu yehlathi laseLibanoni zaziyigolide elicwengekileyo, kungekho ezesiliva, lona lingento yalutho emhleni kaSolomoni. Verse 22. Ngoba inkosi yayinemikhumbi yaseTharashishi elwandle kanye nemikhumbi kaHiramu kanye ngeminyaka emithathu yafika imikhumbi yaseTharashishi letha igolide nesiliva nezimpondo zendlovu nezimfene namapikoko. Verse 23. Inkosi uSolomoni yabankulu kunawo wonke amakhosi omhlaba ngengcebo nangokuhlakanipha. Verse 24. wonke umhlaba wafuna ukubona ubuso bukaSolomon ukuba uzwe ukuhlakanipha kwakhe uNkulunkulu akubekile enhlizweni yakhe. Verse 25. Baletha kwaba yilona lowo isipho sakhe izitsha zesiliva nezitsha zegolide nezingubo nezikhali namakha namahashi neminyusi okwenziwa iminyaka ngeminyaka. Verse 26. USolomon wabutha izinqola naba amahashi. Wayenezinqola eziyinkulungwane namakhulu amane amahashi abayizinkulungwane eziyishumi nambili owakubeka emizini yezinqola nasenkosini eJerusalema. Verse 27. Inkosi yenza isiliva livame eJerusalema njengamatshe nemsedari, yayenza ibe njengemthombe esegodini ngobuningi. Verse 28. Amahashi uSolomon ayenawo ayekhishwe eGibhithe nasekuwe, abathengi benkosi bawamukela ekuwe ngemali yawo. Verse 29. Inqola yenyuka yaphuma eGibhithe ngamashikela ngamakhulu ayisithupha esiliva nehashi ngayikhulu namashumi ayisihlanu. Bawakhiphela kanjalo wonke amakhosi amaHeti namakhosi ase-Aramu ngezandla zabo.